hapana mwingine unaua wewe tena wahuisha wewe Mungu ni wewe hapana mwingine na ni wakuokoka mikononi mwa Mungu ni wewe hapana mwingine unaua wewe tena wahuisha wewe Ai Mungu ni wewe hapana mwingine na ni wakuokoka Everybody and I say Mungu ni wewe
You are remarkable.
Terrible, God.
Every voice lifted out Tanzania. Say, who not the sun? Hallelujah. Yeah, Ella, for the last time. Tenani moto, yeah. Ula, oh, yeah.
Una tisha.
Hallelujah. God bless you, Tanzania.
One more last time. Unatisha, yeah. Ay, 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 yeah. Oh, unatisha. Come on. Embu mshangilie Bwana tena kwa makofi. He is the mighty and terrible God. Indeed, he is.